fella. You're no fella. You're no fella. Yena yedwa unekhono lokungithanda isizwe ngiyindoda
adingi indoda emadodeni
aya
adingi indoda emadodeni
yena yedwa unekhono lokungithanda isizwe ngiyindoda
adingi indoda emadodeni
ayo. Kandindlela mpete ngayo uyakwazi washuda ngalo ibata yena fela ibata yena fela kandindlela mpete ngayo uyakwazi washuda ngalo.
Fella.